Shelly, I'm sorry. bada unanipa maonyo yako ili nibaki na wewe.